naomba tawala moyo wangu, tena naomba ujaze kima yako. Baba naomba tawala njia zangu, tena naomba ujaze roho wako. Hii dunia bila wewe Mungu siwezi, hii dunia bila wewe nitangamia. Baba naomba ujaze kima yako, Baba naomba utawale njia zangu. Baba naomba ujaze na roho wako, tangulia mbele yangu.
Send a roll. Sena Roo.